ngifumane phakami. Sohlalanga isiphakami, ekuseyivuze kube kude naphakathi. Nalapho lova ngithi bayasi ukuthi flow yakabuka tu imanzi. Drugsville bathi imandi, I'm back by popular demand. MC extraordinaire, I said I'm knocking them out without a care. 1996 I was there, 2026 I'll still be here. Ongakholwa ngithi athi be ngicela ubuze utamazi uzokutshela. Oh yeah, that I'm good, I play this game. I got my feet on the ground and I'll never change. Ngizela kulo mhlaba ngedwa, sasoshiya lo mhlaba ngedwa. Ngizwile kude malte mesa, ngavuka ngahamba ngayo khandi heheba. Ngizela kulo mhlaba ngedwa, sasoshiya lo mhlaba ngedwa. Angisoze ngiphile nabangezwa indlela kaJesu yokuphela.
Indlela kaJesu yokuphela.
Somebody sit down.